Life is meaningless without a journey. Bekezela kuzolunga. Sonke sibile khona senze the best among the rest. Then from the best will be the best among the rest. Ibukubuku lingakudala uma usuliphethe. Sebenzisa umjojo ukuze uphile grand kuze kuphele ihana. Ihana. Nayi umuntu izositritha. Nayi umuntu izositritha. Nayi umuntu izositritha wena man. Nayi umuntu izositritha. Nayi umuntu izositritha. Nayi umuntu izositritha. Gama lami uCaptain Magolide. Kamala mihlubile, sitela samhlubile after breakup by makeup. Uzokushanga ikhavela ikokotwele sahleni sithimbaleni. Angazi ujampa ngani ngoba ijole noya abo. Nayi umuntu izositritha. Nayi umuntu izositritha. Nayi umuntu izositritha. Nayi umuntu izositritha man. Nayi umuntu izositritha. Nayi umuntu izositritha. Nayi umuntu izositritha. Nayi umuntu izositritha man. Nayi umuntu izositritha. Nayi umuntu izositritha man. Nine motives of speed. Nine motives of speed. Nine motives of speed. Nine motives of speed. Samba can three motives in the link. The woman's the past one is a Sulang clip. Aish, Sulang clip. Aish, was missa. Insula batagat, but bas fimba. But I see your poor fellas is a sophie. Yeah, I'm sure easy. Nine motives of streets, Samba can three motives in the linking. The woman's past one is a Sulang clip. Aish, Sulang clip. Aish, was missa. Insula batagat, the bass fimba. But I see your poor fellas is a sophie. Yeah, I'm sure easy. Shanga kavela ikokotwele sahleni sithimbaleni angazi uzojampa ngani ngoba ijole noya afuni. Nayi umuntu izositritha. Nayi umuntu izositritha man. Nayi umuntu izositritha. Nayi umuntu izositritha. Samba ke N3 umuntu isimzele inkinga. Sekuma siphasta noma sesilanga ikhipha. Aish. Sesilanga ikhipha. Aish. Was missa, insula batagat, the bass fimba, but I see your poor fellas is a sophie. Yeah, I'm sure easy. Nine motives of streets, Samba can three motives in the linking. The woman's the past one is a Sulang clip. Aish, Sulang clip. Aish, was missa, insula batagat, the bass fimba, but I see your poor fellas is a sophie. Yeah, I'm sure easy.
Among the rest, then from the best will be the best among the rest.
ungakudali uma usuliphele. Sebenziseni George ukuze uphile grand kuze kuphele ihambe. Ihambe. Nayi imoto izositritha. Nayi imoto izositritha. Nayi imoto izositritha wena man. Nayi imoto izositritha. Nayi imoto izositritha. Nayi imoto izositritha.